dachimsafi.com.
Boy, bust me the way that bust is some little shit, nigga.
Bum bum.
Mtu gani soni siri nikilewa na ropok. Ama pombe mnayo nipa mimi, kuna kwingine na kotok. Hangover ili nichapa jana katamani kuokoka. Wallahi nikinywa tena sifiki hata mbinguni karoka. Kinito uwazima wakushikwa mkono, pombe mweza kengono. Nikidondoka na lala pono pombe. Eti kubwazima wakushikwa mkono, pombe mweza kengono. Nikidondoka na lala pono pombe. Tangazo, tangazo.
Staki tena pombe.
Mi mtu wa soda isi unoga.
Staki tena pombe.
No, no, I don't wanna drink no more.
Staki tena pombe.
Kama unanipenda kweli usinipe pombe.
Staki tena pombe.
Mbane mbaniwa
Kanibali.
Salimia tina lile.
Nikiwa soba najua kwa mbali nikosea. Nikila tungi na sahau na mdilio. Nikiwa soba najua kwa mbali nionea. Ila nikiwa tungi ndo siwezi kumchunia. Anatumia wiki na sizangu ndo mana napenda minilewe. Anajua kabisa vitu vikipanda vinashuka chini. Anatumia wikinesi zangu ndo mana nataka minilewe. Anajua kabisa gomba zikipanda sijiwezi mimi. Tangazo, tangazo.
Staki tena pombe.
Ukinikutana kunywa na kupa milioni.
Staki tena pombe.
Tangazo, tangazo.
Staki tena pombe.
Kwa kili zangu timamu nasema.
Staki tena pombe.